the boy.
Levels. Reverb.
Let's.
On it.
Yeah. Nakalimoni mpya, ndea kunchito nakalimoni mpya. Nakalimoni mpya, guma hustling ina limoni mpya. Nakalimoni mpya, ndea kunchito nakalimoni mpya. Nakalimoni mpya, guma hustling ina limoni mpya. The time kill a fence, step on your marks and be serious. Be serious. Nabwele la futi pa on your marks, ili tediashi. Apenda la mandiko na machenji. Kepushe wina wadiamo vengi mutinta. Chamandenji, wila bako walupa na mafrenzi. Shile kasha kumutwe, uno shinarishi wachabupe. Babomba padio chili na umute. Aiko na kuyofilo lusawe. Bank figure nama 06. Sti umbuka kuma 06. Ama chacha limo kulala next. Inga chafi angu madabo shift amnesia. At this point I'm neither. I'm a broken no bida. But you kuomba muiga 6 to 6. Nakalimoni mpya, ndea kunchito nakalimoni mpya. Nakalimoni mpya, guma hustling ina limoni mpya. Nakalimoni mpya, ndea kunchito nakalimoni mpya. Nakalimoni mpya, guma hustling ina limoni mpya. The time kill a fence, step on your marks and be serious. Be serious. Nabwele la futi pa on your max, ili tediashi. It's like a chance to kwa tinimpia. But I'm a pocket in a difinfi and the puncture. Pa duty, nechimwela chabari kuruti. Kalaifi mfuata kachpa. Tiwaka filu angata washpa. Testine ya wakanka. La mwena kumanda na tantika. Bulela, wacha. No my days of wafia. Patish kwa tepolo kwacha. Kumwesu lifunde ni kacha. Amnesia, at this point I'm neither. I'm a broken no beta. But you kubomba muiga 6 to 6. Nakalimoni mpya, ndea kunchito nakalimoni mpya. Nakalimoni mpya, guma hustling ina limoni mpya. Nakalimoni mpya, ndea kunchito nakalimoni mpya. Nakalimoni mpya, guma hustling ina limoni mpya. Time kill a fence, step on your marks and be serious. Be serious. Nabwele la futi pa on your marks, ili tediashi. I'm still putting in work. Pedo punch no ma break. Kimwa fuma fimo muweti. Ninch toka podi na fethi. Demo nesti manemi knife. Mugo kwa tifenka fanayo. Life ya ikala kale nebo komande. Bumba kwa tifo chimo na nondi gas tapu. Bine ise ni sharp sharp. Shingile futi ni no kulo mutwe. The hustle continues futi no mute. Nakalimoni mpya, ndea kunchito nakalimoni mpya. Nakalimoni mpya, guma hustling ina limoni mpya. Nakalimoni mpya, ndea kunchito nakalimoni mpya. Nakalimoni mpya, guma hustling ina limoni mpya. The time kill a fence, step on your marks and be serious. Be serious. Nabwele la futi pa on your marks, ili tediashi. Yeah, you see kwa diwako imulandati, imwati mokulandati. I'd work hard till you no longer have to introduce yourself. Kumwesu kwa diwe ibo mba yote wonsaifwati. I'd work hard till they say you're a satanist mdala.
Levels.
Yeah, sharaka.
Reverb. On it.
Sparks. Bamdala, bamdala. Taluka kwa tumoni. Taluka kwa tumoni.